Sanibonani nama-directions aza e-Lawlers kwibrentshi esibili eseThekwini ku-Smith Street between Old Mutual and Metropolitan. Uzongena ngepassage lakhona uze ubone igate elikhulu engathi linama-parkings. Ungene uthathe u-left, ku-left wakho khona i-lift. Uma ufika kwi-lift uzopressa u-6 but wena uzowehle 5. Uthathe u-left wakho uphinde uthathe wesibili. Uma uphuma kwi-lift uthathe u-left uphinde uthathe wesibili u-left. Uzobona ke uzobona umata ogreen oqala ikhona ke lapha e-Lawlers kuzoyifaka nesign ezokhombisa abantu ukuthi basheshe babone. So yeah, ibuko la phakathi zo 5 njoba zo 5 ibuko okusho ukuthi ibuko ezo 3 zizobe yisebenza ngama bookings and then ezo 2 zithatha ama walk-ins. So kahle kahle kuzogcwala kakhulu ama bookings cause nabantu be grade bonke abantu ababhokhele i grade sizobasusa ngale sibafake kule branch entsha lana ke guys kuna nama parkings. So muhamba ngemoto ngicabanga ukuthi iyona saloon ezoba convenient for wena. Ngiyabonga.